to KC, to Shiloh, Long Side, Managiales, what a beautiful.
Me dance for the show, me dance for me song from the head to the toe. Me nicky come, wanna come, wanna clap, wanna die, nicko up, wanna take my snaps there. Let me see everybody shake it up. Let me see pretty girl back it up. Let me see everybody shake it up. Everybody in the place, let me hear your voice there. Friday in a bama to in no my. Kill them to another time, in no my. You can dance with a fair to in coma. Pull rock, I'ma set you when we come by.
Zinuka we, Zinuka, Zinuka we. Ama uzi kwa kipini tumepita kila hali na kufika hivi mbali. Walio tudharau kutuona tuna hadhi. Tulipowelezea walidhani ni hadithi za kusaka ganja hadi saini sinai. Mini boy tukesina na wakilisha na indori.
Now check it, mko wengi. Let me hope kila mtu anampenda. Toka enzi zile za kina Makenzi nimekuwa nikigrow mpaka hivi nina flow kwenye floor. Nikishika mic watu wanago, wanago kama zile ndaye zanya zina blow say. Kapo brazi say topata kazi. Choleze shide zako tukutoe wasi wasi na fasi. Wakati tunachoma kama pasi. Wana moga chumvi tuye yuko kama ice.
Zinuka, 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 zinuka we. Yeah, inuka we, inuka, inuka we. Yeah, Zinuka we, Zinuka, Zinuka we, yeah, I, Zinuka we, Zinuka, Zinuka we, yeah, I.
Nina come, nina flow, kama bombshell. Nama binti wana flow, kwenye dance hall. Skia, mini story nakata, walai, balash, sandaka, umeka, okay. Nina come, nina rusha, mjundo. Dunda na uchope, ubundo. Skia, kaucha kiwe, go away. Gonna say, gonna lie, you bebe. Two season, nina come, nina blow away. Dental, mental, it's okay. Kwenye flow, nina chill na mashore. Watoto, wakore, nina wapa pore. Wezi nduka, lipuka, it's okay. Downtown, sina say.
Zinuka we, Zinuka, Zinuka we, yeah, I, Zinuka we, Zinuka, Zinuka we, yeah, I, Zinuka we, Zinuka, Zinuka we,